Iboran toke. Nilipo kupata ukasema sawa, na utanipenda kwa dhati utoniacha mama. Na tena ukaapa shahidi Maulana, eti ukiniacha upate lana. Ukaja shengi, ukasema sana, mengi ya sumana, ukanitukana. Eti mimi fala, kwako sina mana. Kapuku bwana, bora utafute mabwana, yeah, yeah. Na ukaniona mjinga sifai, baby. Na ukaniona mjinga sifai, yeah. Ale zakoro, 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 zakoro mama. Ale zakoro, 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 zakoro. Ale zakoro, 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 zakoro mama. Ale zakoro, 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 zakoro. Sora subira, tongo huna tahuruma. Unavoni boroza, moyoni na kosara. Umekosora subira, tongo huna tahuruma. Unavoni boroza, moyoni na kosara. Ase, nibora nsepe. Ado, ado,
sepe.
Nibora nsepe, mama. Ase, mani bora nsepe, mama.
Yeah.